gange kunta nga pete mwesuri nge mikwano jindese kabarabe bamfunzisa kamagezi ganesibye mulimbuza ngende wani ajanjabe mitiba nememe zimenyese waliwe linya Mukama ye musumba wange seta genga angala miza mudundiro eryo moto muto antwara kumabali agama samatefu akomya we meme ya anunga me mu makubo agobo tokirevu kulweri nyali ndane wanko badenga ntambulira mu kiwonfu eje kisekirize cholumbe ze siri tia kabiko na kubanga ye alinange orugaru nomukoko yebinsanyusa ontekera tekere meza mu maso gabarabe bange osiza mafuta ku mutwe ekikompe cyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange enaku zonna ez'obulamu bwange nange natulanga mu nyumba yokwe mukama okutuusa kunaku Katangura Siba nakutia kona Mbuma wa mani Bawansi wa mukono kwe Kastanja tule rinya Rinya lya Yesu Abarabe bangebona Bakankana mulinya lye
Waliwe rinya
Masiba Kale tunayogera tutya kwebyo Katonda bwabeera ku lwaffe Omulabe waffe ani Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo Kulaba nnaku Kulumwa Kuyigganyizibwa Oba njala Oba bwerere Kabi Oba kitala Naye mu ebyo byonna Tuwangudde n'okukirawo Oyo eyatwagala Kubanga ntegeredde ddala Nga newankubadde obulamu Bamalayika Abafuga Ebiriwo Newankubadde ebigenda okubaawo Amaanyi Obugulumivu Newankubadde okugenda wansi Newankubadde ekitonde kyonna ekirala Tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe
Chiriba chikare Echirinja ukanyanze N'omukwano gwo Yesu Okusinga mu byonna
Remember where you got it from. www.djericom.com